Ekitongole ekivunaanyizibwa ku bamusiga nsimbi Uganda Investment Authority kiwanjagidde bannamasaka naddala abasuubuzi okulowooza ennyo ku ky'okutandikawo amakolero amanene bave mu kulowooleza mu bukolero obutono ennyo bwe balina mu kiseera kino. Amagezi gano gabaweereddwa ssentebe w'olukiiko olufuzi oluddukanya ekitongole kino Dr. Robert Kanyamunyu mu nsisinkano gye balimu n'abasuubuzi okuva mu Greater Masaka ku Boulevard Hotel mu kibuga Masaka.
Ladies and gentlemen, transform from small scale businesses to large scale businesses. If you can't transform to a large scale, transform to a medium level business. But go manufacturing. Abachina bachikola ne babere successful. Era ndoza lwaki vision bana abachina bena ale musabachina bena bagama nafuka kugenda muchi mu makolero kati. Lekanko kulaba chi amakolero. Era nga bangambi kali akanduke ngambye nti wada makolero tubogera ku twagala makolero gaberenga gali Masaka nga nabo mamana bana Masaka mukoze chi you are participating kwafiti boya jawano abasajja wanye bagamba kati buli mbuzi ku ngondo yayo tetujja kuba wadaga tukategera nti tufu jabanan mwatandika ne mutandika simanyi kufumba bichi jinga tuwanyise covid kubanga bali bakoze chi batibye that was a lesson to us.
Mwongeri ya mu Dr. Kanyamunyu agambye nti emikisa weegiri egy'aba musiga nsimbi bannamasaka okwetegereza obulungi nga tebana bakutandika kusiga nsimbi mu bintu eby'enjawulo naye nga bayinza okuteekamu ensimbi okwekulaakulanya bijjudde ne mu bitundu byabwe.
Gavumenti yatuwa buli kantu mwe ba investors abali wano gavumenti n'ekuleka n'ekola infrastructure n'eteekamu amakubo CCTV n'ebirala ate n'ebikuwera bwereere ate n'egamba bwoba tolina capital osobola okumogejinga ne bakwaki investment capital neegamba bwoba otandisa business yo nga tonaba kutunga amagoba tusooke tulindeko funeki amagoba olyokosa suleki omusolo tewali gwanga mu nsi muno erina incentives nga Uganda continuing now a locally owned private sector ensures that wealth is generated within the country and remains within the country.